smokumziki.com.
Nyama I'm so pleased. Kuna kitu mimi ninataka tonge na kama ndakuzi. Mbezi mama unisame. I'm so pleased. Kuna kitu mimi ninataka tonge na kama ndakuzi. Mbezi mimi unisame. Mwe wangu umekili umeshindwa tunza siri ni zaidi kwamba upenda. Mwe wangu umegiri umeshindwa ficha siri ni zaidi kwamba kama vipi ushike sikilize utatambua kiasi gani nakupenda hata wanangu waulize wakwambie kiasi gani mimi naso siri ninakupenda so good, and I draw. And the love is getting me. I'm dizzy, and I draw. And the love is getting me.
Mwamila ndo kwetu nyumbani.